Ay, yo, yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi ñama, 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 ñama. Ay, yo, yo, yo.
Touch.
Ilivyo nona inawaka sawaka ni ya kuchoma
ya kuko ya bata mana mbuzi kagoma na kamba kaikata
nakitaka na mavumba tapata
sala
mjengia na nyumba tapata
hapa
nisijari ya we mdumba matasa chumba nshampata kayumba umewaka
nasa.
Akitembea kama takika nyaka
we
akiongea kama ndona liyaka
we
akinipea huko mkona mwagaka
we
ile minyama tena limarizaka na kutoka juu mpaka chini
amesima
na honga tatake nini
siombe akinama
Oh, unapendaga minyama, nyama, 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 minyama, nyama, nyama, minyama, nyama, nyama, nipe nyama kwa nyama,
nyama, nyama, nyama, nyama, minyama, nyama, nyama, minyama, nyama, nyama,
oh, nyama kwa nyama.
Take five.